Onwale ndị mbụ na ndị mmiri ọbụlụba n'anya to their extent. Na tears a man drop from their eye. Touch your ground without going for revenge. Onye ọbụla meli o wee ba akwa. Onye ahụ nọ na problem. Ndị mmiri gị na-arọrụ gị nwoke. O ji wee bụrụ na ụfọdụ ụmụ nwoke ga-edi na gị business be collapse. Oh, di mmiri gị, ọlụ aka di mmiri gị ka ọ bụ. O nwere nwaanyị bụ na di nwoke dinara anya ya, business nwoke abụ ekolapsu, ihe na nwoke abụ na-eme ekolapsu ọgba. Ọlụ di mmiri gị ka ọ bụ, ọ na-arụ ọlụ gị nwoke. Mana o nwere onye abụ di na gị, ọ ma mmeri atụ na experience. Onye ga nji wee gwa gị, in my previous program, gba gị bụ nwoke, na nwaanyị a na ị dina, i wee leba abịa nke chọba nya bụ nwaanyị na enwere somtere dị between you and the person spiritual. Ewere ike ọbụna ụnụ na-abụ so n'ofe ụgbọ, ewere ike ọbụna ụnụ na-abụ bụ nebọ na mmili. O nwere somtere dị spiritual between you and the person. Ihe nụọ nwaanyị na ọ maka mma, ọbụna dị mmili alaikịrọ gị. Ị ma na ị ga-ana vileji, isi siti naba vileji, dị etiwe akị, dị etiwe okwute. Adanụ nwaanyị na ọ malụ mma. Ibe a na-eche gị bụ spiritual acceptance. Dị mmiri gị, dị mmiri onye ị chọrọ ịnụ, ọ nabatakwalụ gị, o nwetakwa gị ịnụ anya. O nwetakwa gị ịnụ anya. Ọ bụ na ime oke mma, di mmiri gị adị very aggressive, maka na ụmụ nwoke ga na-agba gị na-arụ too much. O nwere ike ọ gbago ụchụ, ọ gbago ụchụ di. Ka onye ọzọ da anụ na gị. Ọ bụ na inugo di, ị ga-aja kwụọ ngọ mmiri. O nwere ebe a na-akpọ ịkwụ ngọ mmiri. Kedu ebe bụ ngọ mmiri a? Onye na-anụba edi ada afụ ngọ mmiri, ntị adịkwa. Ndị eze nwaanyị, gee nị ntị. Ndị na-eme dibịa, gee nị ntị. Onye na-anụba edi ada afụ ngọ mmiri, onye na-akwụ ngọ mmiri bụ onye nụrụ di. Onye nụrụ di na-eme gịnị na-akwụ ngọ mmiri? Kedu ka esi eme ya? Mbọsị bulugbo na abụọ bụrụ na iji iwelu list ọfụ nwaanyị ị ga-anụ. Enye gị list mmadụ, nye gị list ndị mmili. Mbọsị bulugbo tupu ụka wee bịa ndị missionaries wee ya sacha. Kedu ihe mere o ji wee bụrụ na nwaanyị ọ bụla jere n'aba agbatara gị na ịbụ eze nwaanyị? Olumos nne gị bụ eze nwaanyị, Adunu nwaanyị bụ eze nwaanyị, Lasbon Wunu bụ eze nwaanyị, nke nwa bụ eze nwaanyị, osote nke a bụ eze nwaanyị, your cousin sister bụ eze nwaanyị, onye nke a bụ eze nwaanyị. Idu na na-eje n'agha, eze nwaanyị awa. Kedu ibe kpatalị ya? Ị chọrọ ka m gba gị taa? Ibe kpatalị na o ji wee bụlụ ya bụ na mbọsị bụlụgbo na ịbụ eze nwaanyị does not determine na ị ga-eje na-achụrụ ndị mmadụ aja na mmiri. Na ịbụ eze nwaanyị does not determine na ị ga na-agba afa. Ọ bụrụ agbọ gị eze nwaanyị, ije gbaba afa. Na ịbụ eze nwaanyị does not determine na ị ga na-enye mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Eze nwaanyị a na-akpọrọ gị bụ nkwanye ùgwù a kwanyere gị na mmụọ. Ije n'afa dị mmiri gị remind ya onye na-agba afa. Na-akpọkwa gị na ịbụ eze. N'ọgwụ eze nwaanyị ka ịbụ, maka na onye nwa na-anụ gị. Na nwunye ya ka ịbụ. Many people were the gift. N'ime eze nwaanyị ịbụ, i were the gift ịgba afa tupu ịgbaba. N'ime eze nwaanyị ịbụ, i were the gift of isi ọgwụ. N'ime eze nwanyị bụ, ọ bụ iji nwanyị ime. N'ime eze nwanyị bụ, amaga nwa Adam, Adam nwa amụ. Onye nwere the gift of iji nwanyị, iji ime. O metụ gị aka n'afọ ịmụpụ nwa. Na-asị na kọọdụ kele nwa bụ na afụbere onye eze nwanyị malụ, ị na-eji ime. Na kọọdụ adịghị eke nwa ọ na-eji. E nwere midwife, ọba bụ midwife. Ọ malụrụ ama, ọ na-ama ama. Ọ na-ama ama, midwife na-ama ama. Ada amụta ya amụta. Ọ bụrụ nke a na-amụ kịta asị na a na-eje amụ nọọsụ. Onye kwesịrị ịlụ kapịntọ je mụba nọọsụ. Ọ bụrụ nke a na-amụ kịta. Ọ na-ama ama. Na koodu kele nwa n'afọ bụ na ọ metụ gị aka. Ọ metụ gị aka n'afọ, ị mụọ nwa mụọ koodu. Mbọsị bulugbo na-abụ achọ ịnụ nwaanyị, enye list. List ibe ga-emelụ ndị mmiri. Achọ dibịa ya ejeje kwụlụ ya ngọ mmiri. Maka na ọnụgodi. Die ya ego ma ewu. Die ga-eweta ego. E ga-eweta ego e ga-enye ndị mmiri. Abụluo na mmiri. Akpọ ndị otu gị. Gbaba na ịnụgodi. Na ị na-anụ dị n'obodo mgbe emem. Agba dị mmiri gị. Si ya n'ọnụ na ị na-anụ dị ebe a. Abụrụ na-azọnarịgo gị. Nyanwa. Na di ahụ ị na-anụ bụ n'ihe omenala a na-eme n'ụwa. Nyiwe ewe nye ma ọ bụ na gị na nwoke nụnwa ọnọdụ. Nyaja na nwoke ụbịam ma nye egbu na egbu. Nyekwa gị ka ị mụta nwa na ọ bụ ngọ ka a na-ahụ ya na ị na-enye ego nke ya e ji anụ gị. I mechara ụmụnna gị ihe, ije emelụ dị mmiri gị ihe. Ego na-adị ya, akwa na-adị ya, chu na-adị ya. Na ihe olili dị iche iche na-adị ya. Ewebulie mee ewu. Ewebulie wee kpọọ gị afa. Kpọọ dị mmiri gị afa, si anọ nya ka a na-achụrụ anyị. A na-achụ aja na isi onye dị otu a, ewele enwe gị n'isi. Ebuli ya tụnye na ịdọnye na mmiri. Ọ bụ na ị nwere ahụ ngọ mmiri. Ị mara gị na di marriage gị abụ ama last. Mbọsị ama akwụrụ ngọ mmiri ka e ga-ekwulu mmiri. Ọnya bụ ịbata na omenala Igbo. Ịbata na mgbe a na-agba nkwụ. O nwere ụsọ m ndị otu gị ngị nabaga, ndị ọyị gị ngị nabaga ayị. Mgbe a na-edupụta gị, edupụta gị ijekwa n'aka. Ị nwetago ndị ahụ na-akwalachebi. Mgbe gboo ka o bido. Ndị enyi gị ka bapụ. Ba ga-enyelụ gị aka bulu m ite, ibulu ite mmiri gị. Ebulu m akwa gị ma ihe niile ewe naba be di gị. Ewepụta wee dọbalị gị ite mmiri gị. Ibido ebe ahụ gọba ndị mmiri gị. Gọba ndị mmiri gị. Gọba ndị otu mmiri gị. Gọba ndị ọgba nje mmiri. Nya bụ eze nwaanyị. Eze nwaanyị na-ewe ọta. Ụfọdụ eze nwaanyị akpọrọ unu. Ọ bụrụ ka ije dị gbaba afa. Ọ bụrụ ka ije fụba ndị mmadụ. Ọ bụrụ ka isigbu ọgụ. Ọ bụrụ ka ijewele ndị mmadụ ọlụ mmiri. Na eze nwaanyị akpọrọ gị bụ ka ị nabata ndị mmiri gị. Dozie elu ọnọdụ. Idozie elu ọnọdụ. Ịza n'oku akpọ gị. Ụfọdụ n'ime unu bụ ụdị oku a ka akpọrọ unu. Andị, ọ bụ na ịjụ na ihe eme ya. O nwere ihe ị ga-eme n'ụwa aga aga aga. Gị na di gị abụ ama mbi. So many divorce dị today. Maka na imerụ ịkwụrụ ngọ mmiri ijere ebunata mmiri gị. Nwaanyị ọbụla kwesịrị ibunata mmiri. Nwaanyị ọbụla kwesịrị ibunata mmiri. Ka di mmiri gị daa na your marriage. Ka di mmiri gị daa na di gị ụbịam. Ọ bụ na ibunatara ebunata. Ị ma na ị ga na-achụ chi aja anya na mmiri. Agwago gị na nna na-achụrụ aja na mmiri riri nne. Maka na iwere ike ije n'ara gbatara gị chụọ aja mmiri. Ị sị na ị chọrọ last week. Ọ bụla ka ị chọrọ achọ bụ di mmiri gị ka ị chọrọ. Na onye chọsị gị, ndị chọsị ka ị chụọ alụwa kịta bụ ndị ọrụ ụgbọ, ndị gị na ba nọ n'ụgbọ. Ma ọ bụ na ọzọ chọrọ ka ị chụọ ya bụ nne nwaanyị nwe mmiri. Ma ọ bụ na ọzọ chọrọ ka ị chụọ ya bụ ụmụ gị na mmiri. Ndị a na-achọrọ aja na mmiri riri nne. Aja mmiri a na-achọsị ya achọsị na a na-agụ ya ọnụ. Ị na-anụ ihe na-ekwu? Agwago nke the reason why di mmiri gị na-ejuru wee kwa gị ka ị nụwa di bụ na ọ chọrọ ka e mejọọ gị. Ụfọdụ ụmụ nwoke achụpụlụ nwunye be na ụbịam. Divorce is not for everybody. O nwere ndị mee divorce, they did not rise again. Echua nwaanyị di mmiri gị mere approve. Nwunye mmiri gị mere approve ka ị nụba. dimilie mega accept okay no bia you were chu anya because of your selfish interest or whatever you could not nya you were divorce one ni du na le du na ona bebe di che na me chu le acho ni divorce le divorce e divorce one ye mana so many of the good luck one ya bubu bata o gana dimilige ma onye milige welike weyua maka na usually divorce with this man or be divorce with this woman you will have problem from there on when the divorce lo see na divorce onwa on when the divorce of half of the million welia we na divorce be munye gi ma we na divorce be digi business again ago of ma obodo mo wa ya man ko eku ezi okwa business yi na eme na ago of ma the divorce ra ni digi ozugbo everything collapse obodo man ko eku ya. Some people are meant to be together. We are not meant to stay together. We are not meant to separate. Then some people are not meant to stay together. I wonder bona. I want to hear when that peace. Until you separate, yeah. I want that guy. Oh, when one gap and get a winning gisabere and no. How many does it didn't win a gin only will you were? No, there's a near basu you were, or never will you were, more whatever. Even in a managa, you got an abata. My military and guinea adozi, you were in Naya, even in a butcher. A volume worker can testify to this. Many of them bore dim milly. Many of them bore, ngom milligaga for over. Obona ehoro ngo mili ma no ga continue many of them obukwa na nge no anya ekwasere no onwele onye o na eme iwe kesim no s wife oge diga ona agba gi no na bodi na sia gi oje na che de o de elaria ngi bu nwoke ona bi di na sia nwunye gi ije na che de ochu agba na aria gi ndi oza na elaria na azo draft. On was the end of an corner, never abo. Now we are the one that you were. On was the legal and a child. Never majority. Majority corner. Get a we are so. On was the egg for no wa. On was the egg for. Until I get here, does ya? It's a spiritual acceptance. I will link a second. Why are you on a bidina? Yaga gaba. Then you tell one you have with the how many times he didn't have about many million? And I calculate looking up at Allegan and more. He didn't have any. You win yellow to no more. He didn't have any. You win yellow to no more. And I translate, the end of what? On Apple TV. Or say, I never let you walk on ever. Nah, you do Tianova. Why are you not bidding around? Who's again? My business guy, Naga. So, what are you have? There's something between you and the other person in the spiritual realm. So, where? They have over here. So, what are you have? I said, go up on the latch, I walk on now, but the other time, I'm going to get a one year view for Selena. When you have you was a leno, either dinner boom, bibana galogue, you wagely out of your selfish belief, mamma, and all my roma, money for Lunca Wabu, you wear up on Yabo wine. You was a resident Kabu, you beg your poacher. Why you know, you were men mistake, I be a well noadi. Gives you no idea, Magani was a leno, then a dear man be off from us. I bang a second, open the egg, do put down here, every me at the other time or soon. Now many people got caught to this very side now. Tinya kotra ndebe na social media muhulie adenya ga na repeat ozo nwaanya anu ona abidi na ibega na aga owebu na onu godi I notice na nya na di ebiro ofuma obuna ige duputia be de duputia obuna ige duputia be dia iduputia enobia himezu akalaga genge na chibiku listen. But no one will get that. Galaga, no one can get over. No one will be able to be over. onye ahụ ị kwesịrị ịnụ jeje nụwa onye ọzọ. Jizi bụ na mariji ya na onye ahụ ama nwọkụ onwe ka esi wọkụ ọnụma onye ahụ ọdụ ụbịam onye ọ na-anụ ada ụbịam otu na ọnachi ebebịa nụwa gị imena na ụdị na ọ bụ single mother, imena na ụdị na ọ bụ divorcee. For the fact na mgbe ọ bụ gị na ya na-ayibu na ibe gị na-agụ ọfụma, chọwa nwaanyị a, chọwa ya, chọwa onye ọ bụ muhuli ya. Many people, ọ bụrụ ihe niile m na-ekwu ka ị ga-alike, ọ bụrụ ihe niile m na-ekwu ka ị ga-alike. My program is not to favor you. Emily asigo sije dupụta mmadụ na bere di ya sije ngije chọba nwunye mmadụ, ọ bụ na ọ gwa gị dupụta ya n'ubi ya na ngije nwere destiny together to achieve iron chapnet iron and ọ bụ a quality material in a wrong tailor. A quality material in a wrong tailor. Ọ nọ na tailor dị njọ na amara the value. Ọ mara the value of diamond ọ dị n'ime and ọ ma menwu ya access. O nwe ndị bụ na diamond ka nwaanyị bụ. Nwaanyị na-agada n'akalaga. Many nwaanyị na-abụ na si na ba mepe business na ọ na-aga. Ife ụmụ nwaanyị na-anwụkarị n'ihi ụwa bụ dibe gaba na-eme ọgaranya. Ọ bụrụ onye isi onwe ya. Ọ n'ụwa gịta na ọka nwaanyị bidoro bụzi staff employee na-emezi na-agbazi mbọ n'isi onwe ya. Mgbe gboo bụ nwaanyị bụ osodi eme, nwaanyị bụ Oriakụ di ya. Nwaanyị bụ apụ na-anwụ, nwaanyị ada arụ ọrụ. Ibe nwaanyị na-agada n'ihi ụwa bụ na ọdị ya ka ọ ga-eme ọgaranya. Ọ bụzie nọ nke nwa bụ Emeka maọbụ Ejika maọbụ Ema maọbụ Ekene ka nye bụ nwaanyị kwuru n'ihi ụwa ya na ebu na ịnụwu ya na nye ga-eme gị ọgaranya. Gị na nwaanyị a ayị ya maọbụ na imitili ya in life ịdịnara anị ya, ị ga-enweli sign na onye anụnwa belong to you. Your business is going to show you. Ihe ọ bụ na ije weta ego, ndị na-ada akpọpụ gị ọrụ ga-akpọ gị ọrụ, ego ga-abata gị ọka. That moment, ọ bụ na ị da-eme ihe observe as a young man na-anụbe nwaanyị na-enye observe now. Check ụmụ nwaanyị ị na-edina. Check ego ọ na-abịa idina ụzọ emepe. Chọwa onye. O nwe nwa achawa ọ ga-abịa ibuo na weekend. Ịpụ abịa, ị ga-elegide abịa that week, throughout that week. Oh, I'm telling you, be between you and the person. Something be between you and that person. Onye ọ bụ na ime itili n'ụwa, there is a reason and purpose why you meet such person at that particular point in time. Onye ọbụla ịfụrụ n'ụwa, nwaanyị ọbụla ịdị na wèlu reason. Nwaanyị ahụ ji wee bịa na your bed wee dị n'anya. Ewelu reason, ewelu purpose iji wee na-afụ this video, iji wee na-afụ this program today. Ọfọdụ n'ime unu maka anya ukwu na ịfụrụ nwaanyị bụ ukwu maọbụ ndị jere ije mee BBL gesizie na ọba aka nwaanyị kwesịrị inye gị akụ, ọ sị ya ọnụ ya dị otu a ma gị ma na ịdị na anya millions a na-agwụ na akaụntụ gị ịma nsị ya. Ọ gwa na ife ọfọdụ na-agbara ọgwụ ego ịma nsị onye bụ nwaanyị na ọnụ ya dị otu a maọbụ na ọ dịrị iru otu a. Ndị amụgbu nwere amụ. A sị gị na ije na ngadi ya kpaa millions agwụ na aga ntọ gị ịma nsị onye ọzọ enye bụ na ịnụgo nwaanyị bifo. Ọsị ha bụ na ịnụgo nwaanyị bifo. O nwere ụmụ nwaanyị kata na-akalaka n'ihi ụwa ba nọ mba n'olu di na ba n'ụra anụ di na dịba ma mbụnata ụbịam. Ihe bụrụ ụbịam wee n'obi ya ja amụrụ anị ya pịa ụzọ ga egbube edizia too foolish idivorce anya nụta onye ọzọ bụ ma nụta klas. So nwaanyị a na-eme alụ na mgbe gị na ya na-eme enyi ni na bi di na anya business ga na aga opportunity ana abia chowe ya chowe onye obu mana nga na imalu ni di na anya ibi na ma akpochia iru alu ga esizi ya rapia kali gi yesi wa amalu odia o mali nwanyo ga bi di na si asi nwoke ebu o banka akoba ga oko o banka akoba ga oko ibi na si anwanyo ozugbo o banka akoba ga oko umu wa ga ga testify to this. Why are you here? The panty, oh, back, I come back, or cause both. Now you better, you know, waiting here, oh, back, and I come back. There's something between you and the destiny of the person. Iron, chapness, iron, my brother. Cholanya, now I know, no, German. Don't lose this opportunity. Don't lose this opportunity. Let me tell you, spiritually, your wife may be your bank. Naganja bagi maka divorce. She cheated on me. I said gonna cheat in a day, but the I gonna cheat in the wine in a woman. Yes. She cheated. You put on social media, now device again. My wife cheated. She cheated with my friend. She cheated with my friend. The web bank again. Unako keke na choke chopo. Unako. Unego. When I know why I na po unego. Unako. Ego ibo. Who's o ibo? Who's o ibo keke na choke ibochia? Bam. Who's on a cook again? I talk to you. Be careful. Be careful. To be a divorce, one wine. Oh, we have a separation. Oh, we have a turn on wine in Benia. Or Jen, or go do some years, more some months. Or realize the yome. Or not yazo. Than the divorce. Divorce, when you tell Jen, we'll go get in Azano. Ovalu melieva kuironoya or tuvoya. Emanadi bia de me divorce. Emanadi bia de me divorce. Emanibu ronye zanoza ni ema me divorce.